Walimu district ya Gomba akwatide chimina cha National Unity Platform bendera okuvuganya kuchifasha meya wa town council ye kanoni mu district ye yo Kauma Swale avudeyo na tegezanga wajio kulondole enteka teka zona ezwa zirete dua government senga naba alonde dua kuuntebe bino Kauma abitegeze za batuze be kanoni abakungani demu katalike kanoni wakubio lukungana re mkawafuwe gwaliko wakuno nyakalulu olunako rajuo ya kumekeleza kampeini ze mbutongole era yasinzi demu katala ako natekeza nti agenda kufuwa ukula banga alondola masomero gonna aga government agali mutawuni kanso ye kanoni
kakati njagala mumanyanchi wa musajja abasaba akalulu kamwe sabati sabubati semini muja sentebe owe gombolola katikanoni tulikulevo ya tauni kanso chie mitono chono omulimu omukulu kwa kurondo olabu limulimu kwa na okukole wa gagumenti mchitumbe chechimulonze chechindese omulimu omulala kwekwe kusakire chitumbe echo okusakire kanoni tauni kanso omulimu omulala kukubiriza nchiko meeting zi eza tauni kanso elo vya mikulu nari ya labinji jisa nyinomu kisa zinasomela kwa masomela onga kachi ya sasuma tukulu fizi na UPE inaizanga omu P5 upifo sisomela kwa operaringa UPE imwe nasomela na UPE ize kino lwalero kati nze chechindese nondole yumeya kuna masomela ako okulaba angagawe la mumbele nunji
era onategezezza nti waliwo n'abakulembeze obukulembeze obubaddewo bubadde n'omululu mungi ne bulemu okubaako kye bakolera abantu era n'ategeeza nti kinnyemeza okubanga abantu abawangaalira mu town council ye kanoni tebafunanga mazzi mayonjo
olwaleero kanoni eno gye mulabanga tauni kanso levo kwe tuli mu mazima genyini myaka 15 ne tubeerawo nga tulina amazzi wosumulula taapu mukakasa mwenna abali mu katale temwagala mazzi ga taapu ebyo tebiva buvimukulu n'ebigwa buba bukulembeze bulina mululu mu kukulaakulanya bantu baabwo buli lwaba n'omululu ogwagala abantu babeera obulungi era olwakuba n'okulaba nga bafuna balina okufuna ebyo nno byo bimuku bindese njagala wakirinda vubane ndabe akalulu tauni kanso naffe tubeerane ku mazzi n'ogenda wano wano ekasiba wano ekasiba nga balina ku mazzi ge basumulula agataaku eno kanoni erimu abantu abantu abali mu mitwalo eriyo pulani ne tuba nasuina ati amazzi ga taaku ebyo bukulembeze bwe bubirwanirira ne bibeerawo